fani. Sauti yake ringtone, haiwezi toa mchezoni. Kinanda, sauti yake maina ikipanda. Bako nishafika sasa ya nini kudanga. You my baby looking so wet. Fishi mesha raa ama dick it's okay. Excuse me baby, can I take you for a day? Bako mesaliti ya amri mateka I can say ya.
Mason selector.
Mason. Yes, again.
Nimekufisha gwanda, nimekuchoka manda. Unafeti kwa love vale pale washa sanda. Nipe mama tujenge kiwanda. Tutoe bumbi zote yate wani ya kitanga. Minajua kwamba wana concentrate. Niko kuwacha baku negotiate. Wako wana ngoja sana kufinishate. Lengo lao kubwa ni kupenetrate. Uje ni kubebe mgongoni, madia. Ucheze michezo ya utotoni, madia. Kwa furanda za mapo machoni, madia. Oya, 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 oisezi.
Kinanda, toto sauti lai. Ya kutowa nyoka pango. Soma kiwa nani. Kama ndege mwitu.
Tupa shuka uje kunikanda. Hebu shika panga uje ulime shamba. Sing for me, sing a song wakinanda. Ukijoka sana jilaza kwenye kibanda. Univa jinaongesha usoya. Unawafunga midomo. Uchama lipsi za kosho. Natushika na mikono. Univa jinaongesha usoya. Unawafunga midomo. Uchama lipsi za kosho. Natushika na mikono. Uje ni kubebe mgongoni, madia. Tucheze michezo ya utotoni, madia. Kwa furanda za mapo machoni, madia. Oya, 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 oisezi.
Kinanda, toto sauti lai. Ya kutowa nyoka pango. Soma kiwa ndani. Kama ndege mwitu.
Unanikosha na vonyesha cheko. Baby, basi ongeza ile cheko.